Horejo leydi Amerika chapande nai e jedi dabo fokintini la mumako e nder dubi nai ngaroji di Donald Trump ardoto leydi burndi e maunude e adunaru e bangyeji fagudu e larme. Dande fulbe no anni yi taskade e oje o gorkomo dubi chapande jedi di e jetati. Uren Donald Trump tongali fokintingol e oje mambi en agenda mako o. Gila nyallal go abal makongal kalamu fa hewti hande o sifi dekereji kewdi notawa e majji yaltugol Ameriki e mojobere aduna yankore daraninde cellal jama no wi'e OMS e darnugol kala balle Ameriki e leyde janane ko fati e de tobbere sakkitinde mi yewtidi e Abdurrahman Bari dawro yankejo jodido Abidjan kanyun e Dr Mahdi Abubakar Abba ardido department gandal dawro kadudal maungal Modibo Adama Moyola dun ko lesdi Nigeria be okki en ndiyande mabbe e mum ko ka telefon mi yewtidi e mabbe goto goto
no andi ne pore don ko nde arwe makko fi e to wadu wano Biden wadiri no andi Amerika ti dubi do be depasi ti dubi are kanko Trump ko fala ko be artu daw ko wi ko hala ko hore mabbe taw be nafata si be nafa ore go mitandi ni no mi sika o taja i fo para ko tajiri do fi yo ndaru tigi tigi on ko go honnu e mu wa ta kontinu de wala ko leete onde be wa wa ta wallita de are ko mijita go fi dum no
dekere on no wi ko balde chapande jenay ha gouvernement Trump on yurnito anda holno jawle de wona e gollitirede joni kedoden docteur Mahdi Abubakar ardido département gandal dawro kadudal maungal Modibo Adama dun ko e nder jola lesdi Nigeria
ayi halabi go darnan vallinde hokkata duniyaru bo lalle do bo Trump heban miskila sosai ha duniyaru duddum nani ma America Allah wadi leddi marni jawdi marni bo bernde vallugo amma kanko Trump yoto holli o darnan vallinde gabaade je nyalde go go ha nyalde 90 to number 1 illa do ni America be hore mum di loran ba wa duniya ngam bo America do mari sembe ha duniya na dalila ko dume dalila valline di hokkata les e duniyaru on wadi be do yidindi dalila jawdi mari be jabata ngam kala mu asaha ta pat a ikan mu America do ikal les dudu ha duniyaru ngam bo be do valla to a wari ha unge United Nations do ni America on mari sembe ha totton kodi America mari sembe to tola ko dume sinangam America kairi leddi fere mari buri hokugo United Nations jawdi duddum je valla duniyaru non bondi do valla bana mi vima ha arande duniyaji duddum America do saha jawdi be vallitira han nyawdi gu asbitiji mabbe be gese mabbe be kujeji duddum ngam man to America darni do international relation wato harka America ha duniya gabaɗaya loran bawo sobiraɓe leddi America ɗuɗɗum accan America ngam bo sobiragu ɗo ɗo jongiti on be jooɗiɗi sahata to America waɗi bannin to lesɗe man hoosi bo yetta irin lesɗe China ko kuma Russia a hefti lesɗe ɗo kamɓe on bananta rivals America ha duniyaru siyasa ngam man to America maɓɓiti lawol seɗɗa je wiyata vallata lesɗe feere kamɓe bo ɓe wiya vallan lesɗe man ni to ngama lesɗe to ɗo sobirago maɓɓe umman diga be America hota ko be China ko hota les Russia to ayi jotta o wi nyalɗe 90 caɗɗum mo ɓawa nyalɗe 90 ɗo loro o ɓamta ngam bo to o laari nyalɗe 90 ɗo woodi jawdi ɓeddi ha lesi mako be nanta les o wawan o metata hokkugo ma vallinde mai gabaɗaya waddinan America bo illa ha siyasa duniya gabaɗaya kuma wiyata international diplomacy.
Abdurrahman Bari okki en bi'olma e on alhaali influence ma mbiyen ustagol daraja Amerika
pasque wandi leydi kay sa wiyama ko a leydi jogindi doole haray ne wodi ko ɓe wiyata ko zone d' influence on zone d' influence ma ɗo a wawatamo accitire deni sa accitimo woni leyde go maɓe doole aray noon to ma woni Chine woni Russie woni Turki woni Inde woni leyde guy joni no mari doole na kamɓe Amérique fo woni marɓe doole donc si ɓe acciti kabe woni fewjude ton woɓɓe go aray lontoɓe ɗon
so en daari ka mejaje rendo ma e yewtereji ko yimɓe woni feƴƴinde ɗuuɗuɓe no inna no gasa ka ɗum ɗo ɓurta andinde ardiɓe afrique wondema hanaka ɓe hoolora jawle janane e mana yoɓe maɓɓi tan hoore maɓɓe ko ɗum woni eɓɓoje ngam okkugolleɗe maɓɓe polgal ko honno ƴettirɗa ngol konngol
non ɗum ɗon ko ɗum ko noon lamɓe afrique doit faamirde ɓe faamu aduna ma on e doole maɗen ko an duwaɗe jogade ta sabbor goɗɗo ballal afrique ngamɓe ɓe no doit faamude na goɗɗo iwata nokku go daro datto fi wiya o wasle o développe afrique e o développement ɗum wallata leydi ndaare depuis 1960 ɗume aide de développement kono ɗum nafi en tigi tigi sina waɗugol jama o e nder ittede luttina jama o e nder ñamandeji ɗi a wawata yoɓude ɓiɓɓe ma wawata yoɓude i tanjini Donald Trump so ari afrique no doit lamɓe ɓe no doit ndarude tarika Donald Trump holno o sotori e sattede o laamu ɓe andita kamɓe kayi koɓe lamɓinira ko fi tigi tigi o yoɓe golli golle lamɓinirae ɓe teko wigol ɓe sabboray kaarijo yo fewjamde ma leydi yo ar wallitoɓe wonande gandal wonande ɗaɓere kaaris wonande sécurité wonande défense ɗum wawa wonde ɗumo jama o yalte mum
docteur Mahdi Aboubacar Nigeria no tawa e leyɗe ɗe Amérique ɓurata okkude ballal e nder adunaru hitande 2023 ko ɓuri milliard goto dollar hitande ƴaɓɓinde nde ɗum woni 2024 ko heede millionnaji temeɗɗe jeetati okki en ji'andema e ngal lamdal ko fewti Nigeria
kala nduɓu fuu wato Nigeria ɗo mari alaqa be Amerika boɗɗum masin ko Allah jo'ini leddi Nigeria diga ɓe kafindi 1960 warugo hande Amerika ɗon nder leddi je latti yotta sobiragu be Nigeria masin to woodi a heɓi matsala ni ñalɗe seɗɗa ɓe heɓata jamanu soja en ngam man jonde jam be Amerika ɗo bo ɗo hokka Nigeria jawdi ɗuɗɗum Nigeria ɗo heɓa vallitira ha ko shafi harka jinya asibitiji asibiti ɗo ɓeɗo wadda lekkiji be nanta vallinde jawdi mahugo be nanta waddugo lekki be kare kuuɗe alese asibiti Nigeria ɗuɗɗum ɓeɗo wara bo vallita ha nyaundigo hala family planning ɓeɗo wara vallita bo ha hala nyaundigu HIV/AIDS
woɓɓe no noddira ɗum nyawu sida
ɗoɗo pat Amerika ɗo waddan jawdi ɗuɗɗum ha lesdi Nigeria vallata hedi nyaundigu ɗo nonnoon bo ha crisis humanitarian crisis to woodi ha fitinaji waɗi ha nder lesdi Nigeria ceede Amerika ɗuɗɗum ɗo wara vallitira ha United States Aid Development ɓeɗo vallita bo ha agriculture Amerika ɗo yerɓa jawdi ɗuɗɗum ɓeɗo soda kare vallinde je gese ko shafi audi be kare awe aweji be kare remugo ngesa gaba ɗaya ngam heɓa hoitana ɓikkoye Nigeria nenden ɗo valla bo hedi makarantaji
ɗum woni cuuɗi jangirɗi ma mbiyen
lekkulali diga primary yahugo secondary ɗoɗon jawdi ɗuɗɗum ɗo wara vallitira heɓa ɓikko heɓa jangirde je latti dole ɓe wiyata compulsory education ɗo to ɗoɗoɗo pat to dari Nigeria nana ɗum ha ɓandu mum masin
e arma ɗen balle dari aɗa tamƴini ka Nigeria fewta e leyɗe goɗɗe e juɓɓodire goɗɗe
to Amerika darni cahuɗo Nigeria dole mum waɗa canja ra'ayi mum ɗaɓita vallide ha feere to Nigeria yaha ɗaɓutugo vallide ha feere bo ngam man lallai jahargal maɓɓe be Amerika vonnan so gaba ɗaya ko Trump taskata waɗugo ɗo ɗum velata lesɗe Africa be lesɗe Asia wato lesɗe lori ɓawo ha duniyaru gaba ɗaya nana heɓata yiɗa manata haaje dokaji kanko shugaban ƙasa Amerika kesum waddi ɗo ngam man lesɗe ɗuɗɗum ha Africa heɓan matsala be maako nonnoon bo lesɗe ɗuɗɗum ha lesɗe Asia
ko ɗo wonuɗen e darnude yewtere nde mi weltaniki Abdourahmane Barry dawroyankejo joɗiɗo Abidjan e kanko docteur Mahdi Aboubacar Abba gila yola leydi Nigeria.